ye yakeranga okuva ewaka anti ennyumba yali nfunda kalumu kamu abantu munana kalanji bulijjo yakupanga abalina stepu nga beecyanga kutwapu ebbakuli gye twalinga gera bulijjo gye twesanga buli lwaggulu nga kuwandiika obutazibanga tetudda waka anti embeera yalinga nka wiki yonna ng'onoonya lwasa kati batusasula na mubasa feva big pepa chesa tekyalina kitulemesa.
So it's the holiday.
Matumbi budde tunonya wawe kavugide enkube tonye nga tozitobye choka peyoli ne muweti oze waka muzeyi ye chanze
omwana natuletera
gapi ubebi ngezala holinji na ina feta bili munji engoye zonga za kweya zika bode waka noyo za noya nika sente zote zari wo choka life yali simple passion ye yalinge nyingo era kati we are good to
go. The hustle is the holiday.
Simba basunga bantu be Uganda sembi kwano jemfu nyebo sangolo.